kusaba na ba Israeli bakuwa bakole na Farao banange ngatasima ngache bakola cheyatwala omusajja bayiganya bakabirira Mukama Katonda wabwe yabawulira n'abaweereza Musa omunuluzi wabwe yabataasa naye Farao n'abaganira n'akwata ebintu byabwe ebyamutuukako tebyali birungi nange kyekindese
ebikuyiganya bigambo
ekimala kimala ekimala kimala waweddemu essuubi yimuka ogambe Katonda w'amaanyi agolokosa lwane gamba ebikukutte ebyo bikutogende ekimala kimala ekimala kimala waweddemu essuubi yimuka ogambe Katonda w'amaanyi agolokosa lwane gamba ebikukutte ebyo bikutogende Sabato vanga Katonda omwezi gw'ennyumba gugwako omutima ne gutunduka uli university sera tuition bamwongeza omwami wa munayomba nnyo awakane wakusimbirira munogo wawola kakade nasimu ajijeko laba mukwano gogo bande wesiga kampuni ajetiza stress zikubyononya chakola byonna Mukama abiraba nabajeyo mukolo alela lagiyera Ekimala kimala ekimala kimala waweddemu essuubi yimuka ogambe Katonda w'amaanyi agolokosa lwane gamba ebikukutte ebyo bikutogende ekimala kimala ekimala kimala waweddemu essuubi yimuka ogambe Katonda w'amaanyi agolokosa lwane gamba ebikukutte ebyo bikutte kwogende Chawa
ebikuyiganya bigambe kimala kimala
Sewani koko ye boda ne wosuloko yewo naye nze nkugamba
ebikuyiganya bigambe kimala kimala
nabukwa lwoko ye mindi oyita bwelele mu bala oyino muyinza
ebikuyiganya bigambe kimala kimala
we wozero ne wakuti na yelo ne fuse guloni Mukama gamba kusasula
ebikuyiganya bigambe kimala kimala
kundionyedde Ekuzimbiza na matama Yesu agambye
ebikuyiganya bigambe kimala kimala
ekimala kimala ekimala kimala
ekimala kimala
waweddemu essuubi yimuka ogambe
ekimala kimala
Katonda w'amaanyi agolokosa lwane gamba ebikukutte ebyo bikutogende ekimala kimala ekimala kimala
ekimala kimala
waweddemu essuubi yimuka ogambe Katonda w'amaanyi agolokosa lwane gamba ebikukutte ebyo bikutte kwogende
ekimala kimala
ekimala kimala
ekimala kimala
waweddemu